Mapiki amafuna kuti titenge ma selfie nali ndithu kutanaka pukuta ku VIP anandiyamikira kuti fizo you push me uli ngati ine ndemo you don't know what we could be we can be a power couple man just you and me tiwa pusitse unto a how things should be sama chenedwe machukidwe machitidwe ndiwe dolo kale uli patali gateway tikaphatikizana tigwetsa onse nditenga tilu ya premier betway ya betway mafana osewa tiwakoleka mukwekwe Gati Rihanna ndi track na feso ndi work work Tinatengana ndi kumapita panja Nyimbo zanga nkali moto playlist Tita sanja Kani
yachikazi chongi chingafuna kuti tipange show busy Tipepete pa Malawi tisipate tawi Kani za chikondizi Kani yachikazi chongi chingafuna kuti tipange show busy Tikumite pa Malawi tinalibe machawi Chinatengendwa chingazi
Napita President's Hotel for coffee Banalibe wa manyazi tonse ndia comfy Dinaga bankani zambili we both free Amada kala manager wanga at my girl's fee Koma saga maya nkola mafuso kundiva fee Kundiveta kukoma kumudu takadafi Dinali limoti for 5 hours roughly Kujeza zinkani kumango sega laughing Anandile takuvala matishet azidole Dima show tondi pregeta ndi samalole Ndisa naduluke ndi jedwe pakali role Ndi ziga nkazi Ngini zanga mpaka tiko lirole Tina jengela na kwa friendi kukalifa Ukundi kumundi na lima munda kukalauza Ndine yuka pena iyeyo anandiyuza Koma musa dawepo inu andu matrauza Mkani
yachikazi chongi chingafuna kutitipange show busy Tipepete pa Malawi tisipate tawi Kani za chikondizi Mkani yachikazi chongi chingafuna kutitipange show busy Tikumite pa Malawi Chingazi, chinapita chingazi.